mukhlalwa lengindoda uma ungakwazi ukukhetha. Ngcono ngiyekele ngihambe ngizibonele. Ngifuna usasume baby, ungakhathazeki. Ingwe mabalaba, washintsha mabalaba. I'll get some time dial. I'll get some time dial.